abakugu mu nsonga z'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kayunga bakizudde nti ensonga nnyingi ezigenda ziviirako obutabanguko mu maka era ng'abantu bava ku bitu bava ku nsonga z'okutabukatabuka nga bino biva ku baana ku baana omu n'abakyala okwekubaana olwono ne balyoka batulugunya abaami baabwe ebiggwera ng'omwami bamuleseewo abantu bano ne batuuka n'okweyawula ebigambo bino byonna bijjidde mu kiseera ng'abasawo ku ddwaliro ekkulu e Kayunga bafuna omuwendo gw'abantu abatasoba abasoba mu basatu kubanna mu basatu olunaku abagenda batulugunyiziddwa mu maka gaabwe ne bafuna ebisago eby'amaanyi ng'olukiiko olwogereddwamu bino byonna lubadde ku ddwaliro ekkulu ery'e Kayunga okubadde abakulembeze b'ebyalo nga boogera ba CDOS nabo nga boogera wamu n'abasawo ab'ebyalo nabo nga boogera abaakazibwako erya VHT Dr. Robert Ssentongo bwe yakulira eddwaliro ly'e Kayunga Regional Referral Hospital ategeezezza nti okutulugunyizibwa kuli ku njuyi zombiriri naye abasajja oluusi bakisusaamu engeri gye batulugunya abakyala baabwe era n'agamba nti abaami balina okweddako
tubirina eka naddala bwe tukula abakyala batutulugunya kamera naye ate eriyo n'abakyala batulugunyizibwa abasajja batakuzibwa bulungi omusajja yakuzibwa obulungi tatulugunya mukyala we kimwe kiri omusajja azimba ennyumba omukyala n'ajja ne bakola amaka guwamuleeta akola amaka oba otulugunya waaki naye nebaayo n'abalina empisa embi obubi nga bwe omulimu gwabwe kutulugunya mbuzi nkoko baana engamalokola ebikolobero ebyo ne tukimanya abamu bagenda butereevu mu babuyinza poliisi ebabuulidde abamu baba bakoseddwa mu mibiri ne mu bwongo awo be mutuleetera tubalabako tubajjanjabako naye ate babeera wa era gye tubeera mu community twayagadde tugatta ebirowoozo n'okutegeera nti guno si mulimu gwa muntu omu
Kenneth Egesa ng'onono yakwasaganya ensonga ezitali zimu ez'okujjanjaba endwadde mu ddwaliro ekkulu ery'e Kayunga agamba nti singa omuntu afuna okutulugunyizibwa nga tanava waka alina okusooka okwekubira enduulu eri abakulembeze gamba ng'abekyalo olwono ne balyoka balaba kiyinza okuddirira
kati bwe mba ntulugunyizibwa wawenyini wenina okuddukira ensira ndisadde okuliwa kuba kyeyamaani bwempadde buno obuntu kati perifaro paasi we oba we tusobola okufuna obuyambi bwe oba nti mbadde ntulugunyizibwa nteke nyini atulugunyizibwa anyinza okupeewaka ne ngenda ewa kyeyamaani neŋŋamba kyeyamaani ensonga zange zeezino esinde ete kubanga ewaka bifaanana bwebiti oba omwana wange abadde bw'ati oba nempitirako eri mukwano gwange nemugamba mperekeraako ewa kyeyamaani
ku mukolo ogwe gumu avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Kayunga Colonies Kafeero Kigundu agamba nti afunye ensonga mpitirivu nnyo ezeekuusa ku butabanguko mu maka olw'abakyalo obutawa abaami baabwe ebitiibwa bino nno bye bivaako okulwanagana
abakazi nabo bakobya abasajja waka n'obugoba baawo bubire emweru omusajja omuisembwa omusajja anaawera kwata ekisiba ky'omusajja okikole ki okimuwe ekirala abasajja baagala okulya ekikuleesa wano kufumba mmere kati ofumbye ebintu nku ate wagendewa baawo alina okulya kute abasajja bali mu kute omwana entono agalo kajimuleesa kyokwako yandibadde aleeta akasango akazi naki eyindino biki ebitabudde ki amaka atabudde amaka yeggwe omukazi okuba nti okola weebale nnyo ofuna 1 million naye tekikufuula kuteeka bigere ku mmeezi olwokuba oguza omunnyu bana abakazi waba bayeyabakasa bana ekyalo kyonna kimajya